Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatla latsane kusene kungolosihlalo umlaleli ngilithathe lelethu bangikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Siphinde sibonge nakumphathi ohlelo kusibusayo ngalelithuba. Mphathi ohlelo, uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, sisaqhubeka ke nokubonisana ngezwi likaNkulunkulu ngokuba izwi likaNkulunkulu likho konke empilweni zethu. Izwi likaNkulunkulu lengokukhanya, izwi likaNkulunkulu lingokuphila, izwi likaNkulunkulu liyisinkwa, izwi likaNkulunkulu liyindlela, izwi likaNkulunkulu likho konke okudingwa yithina empilweni zethu. UNkulunkulu ke akubusise. Kungako kumele sihlale njalo sikhumbuzane, siphinde sibonisane ngezwi likaNkulunkulu. Ake sibukeke umusa kaNkulunkulu namhlanje ekuseni mlaleni. Ngokuba umusa kaNkulunkulu awufani nomusa wethu thina bantu. Kuba khona la umusa uphela khona kithina bantu. Uma ungapheli sizoloko sikhumbuza ukuthi kana ngakwenzela umusa. Ngenxa yokuthi thina umusa wethu ungeyindlela nje engahluleka nokuyichaza. Kepha umusa kaNkulunkulu udlula umusa wethu thina bantu. Nkulunkulu angeka lokho akukhumbuze ukuthi kana. Kepha thina siyakhumbuzana. Ngakho-ke kubalulekile-ke mlaleli ukuthi uncike emseni kaNkulunkulu, unganciki emseni wabantu. Umuntu bakwenzela okuthize walokho akukhumbuza njalo, kana wafika la umanikiniki, kana la wafika isicathulo sitshekile. Kana wafika la ungena impahla, kana wafika la umsebenzini ngakufaka emsebenzini, kana ngakunikeza i-lift, umusa wabantu. Nale ndlu ngikwakhele yona, ungakhohlwa. Kwesinye isikhathi, hey, umusa womuntu madoda. Kwesinye isikhathi, akunikeze something. Leyo uzoyibhadela iphindaphindiwe. Ngoba umusa womuntu umlaleli. Uma usithi ke hayi anginayo, athi ungakhohlwa phela ukuthi ngakwenzela lokho. Kepha ke ngifisa ukuthi ke ake sikhudluke emseni wabantu. Ngokuba kunabantu abancike emseni wabantu. Aze enza amaphithiphathi ukuthi abantu babahawukele. Akhohlwe umlaleli ukuthi uzobhatala ngokuphindaphindiweyo. Kepha ke ake sincike emseni kaNkulunkulu umlaleli. Even nasemavangeleni kwesinye isikhathi abantu bayancika emsweni wabantu. Ade angancika emsweni wabantu umuntu besathi ke uyakhumbula ukuthi ngakukhulekela waphola. Uyakhumbula ukuthi wafika ugula la kimi ngakukhulekela ngakuphilisa. Uyakhumbula ukuthi ke uyabona efanele unganciki emsweni womuntu umlaleli. Kepha ncika emsweni kaJehova. Ake sizwe izwi lenkosi kuba esefesu. Ncwadi yaba esefesu chapter 2. Bese sicala ukufunda kalephayana ke evesini lesishiyagalombili. Siyogcina evesini lesishiyagalolunye. Ephesians chapter 2 from verse 8 to verse 9. Yona ngifundeka kanje. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Nalokho akuveli kini. Kuyisipho sikaNkulunkulu. Ngamamagama ukusindisa kwethu akuveli kithi. Kuyisipho esivela kuNkulunkulu. Hey, uyazi kwesi sikhathi dathi thina abaya bantu nanoma sisindisiwe uyafica uzobuthi athi ke wafika la ungasindiswanga ngakushumayeza wasindiswa manje sowumuntu ngenxa yami esifingathi lo musa lensindiso ivela kuye. Mlaleli, iBhayibheli lalithi ngomusa sisindisiwe ngokukholwa. Bese ke iBhayibheli liyachubeka lithi ke nalokho akuveli kini. Ngamagama akuveli kumfundisi, akuveli kubishop, akuveli kumshumayeli, akuveli kumprophet, akuveli kubo major one, kepha kumusa kaNkulunkulu. Uma siliqhubeka ke lithi ke kuverse 9, akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho ozibongayo. Mlaleli, akuveli ngemisebenzi yethu, ngoba izwi lenkosi lalithi ke ukuze kungabikho ozibongayo. Manje loyo Abazibonga yomlaleli hey uyazi sisazo maphambi kwesitulo sokwahlulela ke sahlulela ukuthi kahle kahle benicabangani uthola umuntu asezenza inkosi uyabona mose sekuhuye huye huye yabona defana nalokho akhohle ukuthi ke akuveli kuye akuveli nangemisebenzi mlaleli kuyisipho esivela kuNkulunkulu uyabona uma singaba nalo mqondo mlaleli nendlela yokuphila kwethu nabazalwane ingahluka kakhulu nangendlela esiyiphatha ngayo kubantwana baNkulunkulu ingahluka kakhulu ngokuba omunye sokuphenduke uNkulunkulwana webandla elithize kepha izwi lenkosi lalithi ke sisindisiwe ngomusa ngomusa nisindisiwe ngokukholwa bese izwi lenkosi ithi ke naloko futhi akuveli kithi mlaleli akuveli ngemsebenzi yethu mlaleli kepha kuyisipho esivela kuNkulunkulu leso sipho bonke abantu kumele basifumane ngoba izwi lenkosi lithi hambani nenze izizwe abafundi bese ke umpostoli Petro athi ningazenzi amakhosi ningazenzi abomaster phezu komhlambi kaNkulunkulu ukwabona umuntu uyakhomanda nje letha lokhu yenza lokhu akasacela athi uyazi bengicela ukuthi kungenzele something uyazi bengicela ukuthi ekuzo uzoklina klina enkonzweni mlaleli esifingathi hey lo muntu sophenduka uMantindane kunabazalwane sabaphenduka abamantindane babafundisi hey bakithi iBhayibheli ithi akuveli kithina bafundisi kepha kuMusa kaNkulunkulu basindisiwe ngokukholwa nalokho futhi kuMusa noma kuyisipho esivela kuNkulunkulu akuveli ngemisebenzi yethu nathi sisindisiwe mlaleli kukhona abasishumayeza kukhona abadela impilo zabo badela amakhaya abo ukuze nathi sisindiswe mlaleli ngakho ke kuMusa kuyisipho sikaNkulunkulu kwathi uNkulunkulu angaselekelela mlaleli kulensuku esiphila kuzona singaphendula abazana oMantindane thola umuntu useyakhomanda nje hey wena uyafona hey uyenza lokho ungakhohlwa ukuthi ngimfundiso hayi boy bakithi iBhayibheli lithi akuveli kithina bafundisi akuveli kithina ababishop akuveli kithina abaprofet kepha kuvela kuNkulunkulu kuyisipho sikaNkulunkulu esiya ebantwini bonke ngoba iBhayibheli lithi ke othanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso umusa kaNkulunkulu ngisindisiwe umusa kaNkulunkulu basindisiwe ngakho angibalulekanga ukudlula bona mlaleli kumele sikwazi ukuphilisana nabazalwane ngenxa yesikhathi ake ngithi kuma la okwanamuhla ngoba kuningi esingaxoxa mlaleli okwenziwa yithina esingabantwana bakaNkulunkulu kwabanye abantwana bakaNkulunkulu ngithathe leli two ngiliphinisele kumphathi ohlele phathi ohlele iy'ntambo kwezakho babayilapha ekhaya mlaleli
faith hope and love experience victory in your life on 657 a.m do you need prayer Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882, and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.